Zabuli ya 35. Wakana aye Mukama nabo abawakana nange. Luwana nabo abaluwana nange. Kwate ngabo nakagabo oyimiriro kunnyamba. Era sobola n'effumu ozibire ekkubo ababanjiganya. Ogambe meme yange nti nze bulokozi bwo. Bakwatibwe ensonyi baswazibwe abanjiganya emmeme yange. Bazibwe ennyuma beeraliikirizibwe abateesa okunkola obubi. Babeerenga ebisusunku ebitwalibwa n'empewo era malayika wa Mukama ng'abagoba. Ekkubo lyabwe libeere ekizikiza n'obuseerezi era malayika wa Mukama ng'abayigganya. Kubanga awatali nsonga bankisizza mu bunnya ekyambika kyabwe, awatali nsonga basimidde emmeme yange. Okuzikirira kumujjeko nga talaba, n'ekyambika kye kyeyakisa kimukwate ye yennyini, akigwemu n'okuzikirira. N'emmeme yange erisanyukira Mukama, erijaguliza obulokozi bwe. Amagumba gange gonna galyogera nti, Mukama, ani afaanana nga ggwe, awonye omwavu eri oyo amusinga amaanyi, awonye omwavu n'omunafu eri oyo amunyaga. Abajulirwa abatali batuukirivu bagolokose, bambuuza ebigambo bye simanyi, bansasula obubi ku lw'obulungi okweraliikiriza emmeme yange. Naye nze, bwe baalwala nayambala bibukutu. Ne nteganya emmeme yange n'okusiiba, n'okusaba kwange ne kudda mu kifuba kyange. Ne mbanga bwe nnaakubadde singa yali mukwano gwange oba muganda wange, ne nkutama ne nnakuwala ng'afiiriddwa nnyina. Naye bwe nawenyera nze, ne basanyuka, ne bakuŋŋaana, abagwagwa ne bankuŋŋaanirako ne simanya, ne banjuza ne batalekaayo. Ng'abo abatatya Katonda abaduula mu mbaga, bwe baaluma obujiji bwe batyo nga bansunguwalira. Mukama, olituusaawo okutunula obutunuzi. Wonye emmeeme yange mu kuzikiriza kwabwe, kaganzi kange mu mpologoma. Ndikwebaliza mu kibiina ekinene, ndikutenderereza mu bantu abangi. Abo abalabe bange baleme okunsanyukirako n'obulimba, era abankyawa awatali nsonga baleme okutemya ekikowe. Kubanga teboogera mirembe, naye bateesa ebigambo eby'obulimba kw'abo abatereera mu nsi. Era banjasaamirira ddala akamwa kaabwe ne boogera nti, ggwe, ggwe, eriiso lyaffe lyakiraba. Ggwe wakiraba, ayi Mukama, tosirika. Ayi Mukama, tombeera wala. Golokoka, ozuukko okunsalira omusango, era olw'ensonga yange, Katonda wange era Mukama wange. Onsalira omusango, ayi Mukama Katonda wange, ng'obutuukirivu bwo bwe buli, so tobaganya kunsanyukirako, baleme okwogera mu mutima gwabwe nti, bw'otyo, bwe twagala bwe tutyo, baleme okwogera nti, tumumize bugobo. Bakwatibwe ensonyi baswazibwe bonna abasanyukira nze okulaba akabi. Bambale ensonyi n'okunyoomebwa abanneegulumirizaako, boogerere waggulu olw'essanyu bajaguze, abayamba ensonga yange ey'obutuukirivu. Era boogerenga bulijjo eri Mukama agulumizibwe, asanyukira omukisa ogw'omuddu we. N'olulimi lwange lunaayogeranga ku butuukirivu bwo ne ku ttendo lyo obudde okuziba.